kukuirie ina niyoho adai of waremo jacayl kana buurniyo my love wacadki
Inan ku ildaranahay in dar garat dahatay